Iyabaga wamenyaga ibyo ncamo iwakabaye wifuza ubuzima ndimo.
Ibyo byaranshiranye mbura n'ibitotsi nimbe nawe uraryama by'urukundo umutima urabyanga nimbe nawe uyu mwaka urabyara kufite umukunzi kunabanga kwanjye Amerika rinsubira cyaha narakunze biranga ngeze aho kwizera izindi nyamanswa
nibe nawe uri singa uwo mfite ndamuhunga nkajya kurara mu ibara zirara zisangira ibanga mu bantu n'abakwe tukigira indyarya nibe nawe uracyabona umwanya naguze imvune zo kurera umwana amarira kumusega ifaranga ntacyo rivuze ngashaka gatanya
Doni iminwa yarumye ndashonje duhuye gukina ndakwahuranya Ubugaburira izo mbwa zawe ndi hasi duhuye ndakwambura da Mfite inyota yo kubona inota babosi nkarekera kubaramya Mfite inzozi zo kubona isosi n'ikosi n'inkovu zizabihamya
Ubu bukaro nubwo inguzanyo ubuze amadenari gasutamo Ntabibazo ufite nubwo ubusafo Nuri ibitaro uracyafite so uracyafite nyoko ndagura indabo Nuhigwa na so ikwi myiza imoso cyamunari ncyuhiriza amaraso Ndibize bikaze ndi muri haso
Iyabaga wamenyaga ibyo ncamo niwakabaye wifuza ubuzima ndimo Iyabaga wamenyaga ibyo ncamo niwakabaye wifuza ubuzima ndimo Niba nawe na 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 Niba nawe na 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 Niba nawe na 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 Niba nawe
Nibe nawe wabaye umustayi ibyano urivuna utapesha amahina Kuba public figa nyiri muto ngo nzahandurira sida Stage hakurya y'inyanja nge sindatumirwa no ku kiziba Abastari muraba hatari niyo mpamvu gusa musumba tekira
Heza mwana ntuzisekira ibibazo biba muhigwa nk'umugira Ntuzishyamba rihaba maniga udakomeye hano warwara umutima Buri mwanya haza ibihuha muri foni hahora ubuduha Amadeni sinshaka kuyumva abana ni benshi sinshaka kubyuka
Wagiye no hanze uraryoha famiye n'inshuti uzitera yahu Udusiga imihanda dukora ingukupa ngo turi kugusaba ifu Kuba hanze bitanga umutuzo ndacyari mu byaro w'imyembe z'unyuro Ndacyagenda amajoro nk'inturo mbona umusoro mbone n'amaturo
Nibe nawe ntabwo izineje cyangwa rasizime yaba abapeple Nibe nawe uracyabona umwanya wo gusura inshuti musoma na bible Buri jobu nyibera manevre buri saha mba miga y'itable Nkora umwuga uvunanye wa simple biri n'inyinshi zinsaba rijeble
Iyabaga wamenyaga ibyo ncamo niwakabaye wifuza ubuzima ndimo Iyabaga wamenyaga ibyo ncamo niwakabaye wifuza ubuzima ndimo Niba nawe na 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 Niba nawe na 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 Niba nawe na 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 Niba nawe na na na